Omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ayagala ssente wakati ka kebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Byabakama Mujenya alikulire bunnambiro ng'amulumiriza nti alina kyekubiira mu kutegeka akalulu akabindabinda. Kino kiddidde omulamuzi Simon Byabakama okutegeeza nti tewali bantu bagenda kukkirizibwa mu bifo walonderwa kukuuma akalulu okusukka abo abakkirizibwa mu mateeka.
Kati nyawuli abagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe, teri agenda bagana kuuma akalulu. Sebo gwani ogamba abantu bagenda kuuma akalulu? Amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizibwa kubeera polling station agents ba candidate, buli candidate akkirizibwa okubeera na ba agents babiri. Tuyina abo ba polling officials abali wansi ekikiiko ky'ebyokulonda, tuyina abo observers b'obusaabaza banga bakkiriziddwa oba baweereddwa olukusa okubeera mu polling station weziri. Ebibiina by'obufuzi nabo babibwa omukisa okubeera na ba observer. Voter protectors bw'onoonya omukitabo eky'amateeka tebaliimu ati temwagala kugoberera amateeka, era kuva naawa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector. Zikusanze zisinga mbaddeggwe mukama wange nangamba genda obeere voter protector, ze sijja kuva waka kubanga abagenda bayoola ng'ensenene.
Kyagulanyi asinzidde mu maka ge Magere, wabadde ayogerako eri bannamawulire nga yeetegekera okusagula obuwagizi mu disitulikiti y'e Kayunga gye yaakatuuka mu budde buno.
Ng'era bwe mulabye nti bwe tuba tugenda amakubo, aba bodaboda babayimiriza babakuba, bagamba aba bodaboda tebalina tuwerekera, naye ate nga Museveni ne banne bodaboda zibawerekera n'abalala. Mu mbeera eyo twagala n'okwebaza Oweekitiibwa Katikkiro, y'omu ku bakulembeze abaavuddeyo tebavumirira ekikolo ekyo. Era Katikkiro yabategeezezza nti kampeyini abantu baba tebagenze kusaba, abantu baba bagenze basanyufu, baba bagenze kujaguza n'okuwagira omuntu oyo gubawagira n'omuwuliriza. N'olw'ensonga eyo, eky'okugamba abantu nti tebagendagenda mu mugundu mu kampeyini, eby'okulumisa abantu embwa, eby'obbakuba emiggo n'obbakubamu omukka ogubalagala, ebyo bye bisinzirako. Mwembi Byabakama tumusaba alekulire wabeewo akulira akakiiko k'ebyokulonda atalina kyekubira, kubanga yalagidde ddala nti alina kyekubira.